Jema.
Mama mbele kwa ajili yako ukiniba sisemi sinipange pange pange kwenye foleni ukiniba sisemi sipa mi kwenye foleni ukiniba sisemi sinipange pange pange kwenye foleni
baby girl would you come closer uzalana I got a feeling kuzokutanda hey, I hope you not Delilah.
Bora uonekano na jidai kugawa gawa hi-fi. Bora uonekano na jidai hani kugawa gawa hi-fi. Bora uonekano na jidai kugawa gawa hi-fi. Bora uonekano na jidai hani kugawa gawa hi-fi.
Kaunyaka ligi dizila na kudaka.
Wanasema unalinga wewe unalinga. Wanasema unalinga linga linga we linga
putu putu tu tu kaunyaka ligi dizila na kudaka.
Wanasema unalinga wewe unalinga. Wanasema unalinga linga linga we linga.
Watondoka watatu acha tunaendele olala. Watondoka watatu acha tunaendele olala. Watondoka watatu acha tunaendele olala. Watondoka watatu acha tunaendele olala.
Putu putu tu tu kaunyaka ligi dizila na kudaka.
Wanasema unalinga